ndi zomboleka ungandi kheli uye khawuleza sukumaleka izolo ukuboleka namhlanje ndi zomboleka ungandi kheli uye
Inco, inco, cos'è?